I'm always on the beat. Huu mwaka kwa unakata kumark time, sema amen. Na huu mwaka kwa unataka ma good news, sema amen. Na huu mwaka kwa umekata kukaa single, sema amen. Na kwa umekata ma procrastination, sema amen.
We have a blessing, we dominate things.
This is how we enter.
Huu mwaka tuna take over.
This is how we enter.
We have a blessing, we dominate things.
This is how we enter.
Umwaka tuna take over.
This is how we enter.
Dominate, 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 lazima tu dominate. Dominate, 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 lazima tu dominate.
This year nitanunua gari.
Nitanunua gari.
This year nitamiliki mali.
Nitamiliki mali.
Lazima niende mbali.
Lazima niende mbali.
Neno lako limeniahidi. So I'm ready, ready, ready. Ready.
Mimi jokes lazima niweke kando.
Jokes lazima uweke kando.
Love jokes lazima tuweke kando.
Lazima tuweke kando.
This year nitafika gym ready for the body fitness.
Oh wow, basi jokes weka kando.
Nikuwa strong, sina wakati wa kutolerate weakness.
Basi jokes weka kando.
Kula neno, kukesha na kuomba spiritual fitness.
Amen, basi jokes weka kando.
Nita yangu itangaa, nita posti muwe witness.
Jokes lazima uweke kando.
We have a blessing, we dominate things.
This is how we enter.
Umwaka tuna take over.
This is how we
ever blazing, we dominate things.
This is how we enter.
Who maka tuna take over? Ooh.
This is how we enter.
Dominate, yeah, dominate, yeah. Dominate, lazima tu dominate.
Ooh.
Dominate, dominate, yeah. Dominate, lazima tu dominate, yeah.
Kazi yangu itapata feba, nitashika ganji.
Nina zikling.
Mikono yangu itafanya kazi, ya itakufa ganzi.
Nina zikling.
Baraka zako hazina majuto, ni moto moto.
Nina zikling.
Baraka zako hazina majuto, ni moto moto.
Nina zikling.
So goodness and mercy shall follow.
Follow, follow.
Miracles, wonders shall follow.
Solo tumekuja na kikosi. Pitu zita flow, ni raisi, no forcing. Maisha smooth ni kai mepigwa pasi. Juma kahulu lazima tuwe wadosi.
Tuko teke kama gari ya Miran, duki bila breaky. Tuko freshi, fiti na mwaka huu hakuna kusleki.
Hakuna kusleki.
Tumejazwa na anointing.
Tumebleki.
Tuna riba shakaka.
No stopping.
Injili ina dominate.
Start copy.
Injili ina dominate.
Start copy.
Kumekata kukoni, wasema amen.
Amen.
Humwaka kumekata umasikini, sema amen.
Amen.
Humwaka lazima shike ploti, sema amen.
Amen.
Humwaka lazima shike taito, sema amen.
Amen.
Dominate.
Dear friend,
dominate.
I pray
dominate.
That you may prosper and be in good health,
dominate.
Even
dominate.
As your soul prospers.
Dominate.
In Jesus' name, amen.